amaso kanga zibirizela ebigamu kulire biwulire abantu basalawo bansekerere ebyo mpulira biwulire tumula wabweru sina nga kyendaba nali musiro obutamanya kyenina byemwogera ebyabakazi byemwogera abakazi bebagala ate nze byenekisa sikyabiwulira byemwogera ebyebikawa erepanja nali nalyesonyiwa nasiibye tonsibulula kamere nobera gyobera nagoba love mu kitundu nagoba love mu kitundu eleeta nnyo obusungu nagoba love mu kitundu nagoba love mu kitundu eleeta nnyo obusungu omwenge ngunywedde n'amaanyi gampedde budde eri ntamidde nali mmanya kalulu nkalidde we nasindika ababaka tebaatuuka ne wenneesitula tebyakyuka ani yabikola yeggwe wabireeta ne wotunula wansi gwe weekyusa nabuliwe wabawo okunyiiga amaziga n'okukaaba lwaki tetusoose kuteesa nagoba love mu kitundu nagoba love mu kitundu eleeta nnyo obusungu nagoba love mu kitundu nagoba love mu kitundu eleeta nnyo obusungu amaaso kanga zibirize ebigamu mpulire biwulire abamu basalawo bansekerere ebyo mpulira biwulire sikyabiwulira byemwogera ebyebikaawa erepanja nali nalyesonyiwa nasiibye tonsibulula kamere nobera gyobera tumula wabweru sina nga kyendaba abakazi bebagala nali musiro obutamanya kyenina DJ Azamuse.